kari kono kitino habru ska mator studio kalango danto ngitiru muno ko habaru o aisa madde de mun abdul mun fofmo abdul
yamno alaka aisa habaru jidi gaddan de hande bandira meden sukabe ummatore wonbe no hettinani habaru jidi anda
der habaru di hanani me pudira do cellal balli do nyaw jonta konno nanga rewbe ma sukabe famarbe he ba sukabe ummatore budalabe gada du wadi tininoje sanne no himbe gada ta kise imamakko Deriyotar pindino meɗe men gaddana on tarihi suka ummatore gonɗo der gallure gaya gi'eteɗo Hassan Manu Mamma gaɗo golle pemmol min kantirana a hannonno min boy hu fijo coñinol ɓalle
aisa en gewto en ɗan hartawa to jangoɓe université tawa tawa nder murtere ɗum ndu ga heɓude mosola saɗormaji maɓɓe ko
nonnon bannirawo gam miccintinde himɓe ni jangoɓe université on ni gueƴƴire wittine ɓe gaɗi jooɗa mette maɓɓe toon dammugal gouvernora mo tawa ɓe gaddi boytali maɓɓe sanne min kettino ko mohamed issufu gueteɗo balle komo haalani bannimen abdoullahi absouk
relativement
ɗum ƴewtanana caɗale ɗe min kiisi darde fadder amin yaadeno wakkati powtiri nde no waɗi filla gaɗa non min nokkure to jangete do filla demal gal ko tawa ɗum nanda e ko jangirɗe ɗe to fuu nokkure nden waɗa warde joom wurtaɓal jangarde no yaɓal tan woni ko heɓa nder mum warde hande du jango université goto tan hoƴale maɓɓe gonɗo no janga nder jangirde gomnanti hande nokku fuu to gattuɗa koyngal ma ley ndiya noon ley jangirde université nde on jii karuwa gaddo anin ɓeɗen yettata ko fa dambugal ɗon ɗum fuu kulle noon ɗe min gaɗi ƴamɗe mum fadde hande no wara ɓe kulle ɗe waɗi komin aadi wadde jonde metta tawi du no hani ko mawɗo jangirde université on wonno waɗa ɗum sut
sa responsabilité
aysa bani ko durwo waɗama sanne gam hisinde himɓe jonte paɓɓeɗe enda ni hande nde en daari ñalowmo fuu jam are e jama are gonno gara nder lokotorore no ñawtorde lila majje hano noon du fa hande nde en daari hana cukaɓe famarɓe e rewɓe cawɓe tan ɗum woni ɗum tampina
nonnon banniraw docteur hammed tahir lokotorojo no o waɗi tinninoje sanne no himɓe gaɗata kisa imma ñawgon e min kettino ko halani bannime hawo mama ko ɗum firtiɗe ngal fulfulde
nder balɗe cakkitiɗe ɗe nimɓe lasibaka yiide ko sukaɓe ummatore jonte paɓɓe nangi ɗum en sanne nimɓe no kani pamana ko ɓowɗi no gatta ɗum en satu fuu ley jondeji mum e nder fadaji eto joɗoto yasin ɗo ndenne nimɓe tinno ndena ko e mum woɗɗi dude nimɓe no ɗano gam ɗum wartani ɗum enda mbowka cuddatako ko watta tawe ɓowɗi gattay ɗum en tilay noon jonte paɓɓe nanga nimɓe yamirore ndega ɗan mi yaade to sukaɓe ummatore ni woni ɓe paama saɗorma ko ñaw jonte paɓɓe o waddata gam kangu laati ñaw ɓurgu warde nimɓe nder adunaru sanne nimɓe tinno ndena ko e mum ndenne
dalila rafi keƴoro hakkillo fukkigo no ɗon ɗuuɗa sanne ɗo nder région ñamay dalila majjum du waddi ko hooreɓe huɓere ñamay nder balla sojeji muɓɓen gatti sojeji ƴeewa ɗereji motoji e maloreji fuu
to noon jaati waɗi aysa sukaɓe ummatore huɓere ñamay de du ni kaali dow majjum nani ko ɓe maɓɓe mbi'i
récemment ya beaucoup de vol de moto
le wakkati cakkitiɗo guyka moteje e loreji no ɗon waɗe sanne ko garde national en gari ɗum no wallanmi yiitude moteje bujjaɗe ɗen e ƴewde kadi ɗereji moteje
les pièces les automobiles
par rapport à cette
min nder ko wona no waɗe ɗum fuu komi yi'i kam woni fadde majjum waɗede no hani no gomnati haala firta ko e himɓe dow majjum e giɗa andu fa hande no heegi ɗereji moto ƴame gam wallirde motoje bujjaɗe ɗenda giite
identifier les motos volés
moi mon point de vue par rapport
e jiɗam kono garde national en gonni no gaɗa ɗum woɗi sanne gam iɗum ɓeydita sembe ndenagu har nokku gondo ɗum wala e ɗum weeli kam iya ka ɓe andi ɗuɗal joom en moteje ngala talki no ɓe gardirta e nimɓe du no waddan bononda dow lawol
joni kuma sey min nata nder yewtere pindinol meɗe hannonno min kaalirani on gaɗa min gaddana on tarihi suka ummatore Hassan Manu Mamma suka ummatore goɗɗo duuɓi laso imma go o gaɗo golle pemmol finatawa gueteɗum wonza mako nder ɗengal haa ɗoore.
Noon jaati waɗi Aissa gollal ngal du ni fina tawa makko non, ngam o ummi noon o tawi baabi ko no waɗa gollal ngal enda igal walliremo du o heɓa ko humti haajuuji makko. Se kettinoɗon yewtere makko e Fadel Alou ko firta e Fulfulde.
Hassan Manu Mamman no potorɗo o neɗɗo lohum, o acci jande école illa cuuɗi potorɗe ngam o nanga golle pembol ngol o roni e baabi ko.
Komi fuɗɗa gollal ngal lokkol naatumi gina, ko lokkol on waɗaaki nden naatumi ekkitaaki pembol ngol. Iɗum welikan du tawaangal Allah, ngam mi tawi baaba am no fembay fu. Nder gollal ngal du sey ni yettoore Allah, miɗo heɓa ko humti haaju am fuu. Mi hi'ay du fuu gacce gon nder gaɗol
makka.
Manu Mamman no weltoro e golle ɗe ɓiyiiko roni e makko.
Ko welikan nder majjum kan woni ɓiɓɓe am boɗaaki tawaangal muɗengal kenningal senngu. Omo waawi wonja maako, omo waɗa du ko fer o. Min e hoore am baaba an tokkumi ekkiti, miɗo eela du Allah barkina.
Joni Hassan walana ni no femba ginandam fadde mum ñañude nder golle pembol. Nday sukaaɓe ummatore seɗɗaɓe kan gatta ɗum.
Wallahi hannden dow pembol ngol ni mi woni, yimɓe mawɓe no nodda kam miɗo yaha miɗo femboaɓe mi warta ɗo.
Caka pembol fina tawa e mo jaman Hassan Manu Mamman wattana ɗiɗɗin fuu ngam heɓa fitta muraduuji mum.
Joni kuma sey min naata nder fijooji coñinol ɓalli.
Harko ɗarɗen ni fijooji coñinol ɓalli. Aissa latol bal o enden ni de en daari Amadou Moutariti Diani ka lalaaɓi leydi Niger gonɗo no latta bal nder leyɗe yaasin. Hannden ni o naati latol bal to enden leydi Saudiya nder fedde leydi Saudiya indirani Saudiya Al Ain ɗum ndu dow duuɓi ɗiɗi o yehi o naatoyi fedde de enden. Miccintinen himɓe du ni ko pelle leydi France kewɗe tefino o waratu en o latta bal o enden. Hannden du ni o wurtake nder fedde latoɓe bal to enden nde leydi Hongrie indirani Budapest.
Non non banniraawo Zakari Ade Bayer duuɓi laso immanayi ɓi leydi Gana non o du o naati fedde leydi Danemark innirane HB Koje ɗum ndu dow duuɓi tati non. Miccintine himɓe ko kanko woni latoo bal keɗɗo Barjaari ñeñal gaɗaaɗo dow diidi nder fijooji tefol coupe gaɗaaɗo leydi Gana. Ɗo min kantani o habaruuji amin ko sukaaɓe ummatoore. Mi yetti kettinaaki on kettinima nde on kiɗi hettinaako habaruuji o ñoɗɗo dow laaya RTL 3 ɗiɗi imma joyi seege ƴiira goode on fiyaari.